Hot. It's J Hot. Scott. The Rock.
Rico. No doubt.
I will stay with you. Sundress, my sunset, you always be the one. Cause with you, my world is complete. Niwe talo changa, niwe weka mzanga. Niwe talo changa, niwe weka mzanga.
Akakevi wanapanga, noti opaila konitasha na kapanga. Langana beauty, footy, kari cutie. Kapena Winston, love yanga ni amuti. Ndaba ni kakawona, ni makangi wogona. Tikangala pamozi kunchito sini mapona. Owema, love ni savior. Chifukwa ni nzi victim, kuli waja ma breaker. But it's so good, cause you got my back. All of over love ifipe, sinifunai na chick neo. Kufuna kwanga leka love ita huke. Tigone muchikondi wena neo tisa huke. Tiwa jami sewa jawo jama wajame. Kutiwanga niziwe neo ndine mwana lume. Chikondi sishi buela buela ukapeza kapa mutima ni kuka gwili lila. So ni makamaka makamaka na make yombo mfya deiri mwone ni kaseka. Nivela mushe na keve olo deyo patuka na pati tuili kuhaven.
I will stay with you. Even when you're down, I will lay by you. I'll always be around. When you in that sundress, my sunset, you always be the one. Cause with you, my world is complete. Niwe talo changa, niwe weka mzanga. Niwe talo changa, niwe weka mzanga.
Give it up to me. Benamani conquer, tell me what they want from me. Ni uze vikuvuta, you ain't got to lie to me. I always hold you down, you're my girl and my homie. Ni ziva uma mvela to my room. At Bobby is a dog, ni loyal sini luma. Ni uze veufu nangasile tani za tumo. Sambele la bansako, suzi wa wachikumbwa. I'll always be the best guy. And though I got signed, never be your ex guy. I'll sing next to you, and I'll rap for you. You can roll with me, I'll make a crew for two. Yeah, cause I'm able and I'm grown now. Huh, I will make this house your home now. Yeah, so come close, hero wasan vela manta. Makona ya chikondi tina shanta. Now tell me what it is.
I will stay with you. Even when you're down, I will lay by you. Sundress, my sunset, you always be the one. Cause with you, my world is complete. Niwe talo changa, niwe weka mzanga. Niwe talo changa, niwe weka mzanga.
Sika vizungu kali che mwene kalidi. Noti wa jama grupi wa vizungu vama really. Ni makamvela ni kamotivete ya kanga. Kama ni pasa hopu paja vintu vika kanga. Fusa kubuga sembe kwenze pe antinga. Sembe kwenze pe jingo na life nga na itinka. So ni makagwida munga mwene pali bola. Na kukamvesa mwushe nga weka afola. Mami jiwe unipasa mpamvu. Madimpo ukaseka nishi ya choka kumpovu. Nishi na mvela laka the fact ni kamu loko. Chikondi chamu kati tina koma kona loko. Ise yatu inankala siya wana. Munga na ruza lesi iwe wewe ni nasala. Patience, commitment, big up to dreams. Chikondi chingo graduate ya paka mabills. Ni makoni wangati umvela munche. Mili miu kunipoka akaninga shushe. I feel love like I'm cheating on my summer day. Shout out to me and me sound so holy.
I will stay with you. Sundress, my sunset, you always be the one. Cause with you, my world is complete. Niwe talo changa, niwe weka mzanga. Niwe talo changa, niwe weka mzanga.